exclusive from Afrofi.com.
K-Ami Music.
Hey, Mulongo kumwamba kulimwene alili ungankale na plani kumana ya na yake.
Mulungu sana pange vana wake kuvutika. Olo mafuto ya kapake puanchi ya mapita. Jiwe bus driver, jiwe usunga panja. Ngasu nalonge matero vana wazagona panja. Bosi ya libize ya funo pange zake. Vana wafuna school fichi tenge make. Zelu za pela ulipa dead end. Landlord ya tuma lelo ni mansend. Wanzako vana chava unasala wanpo. Na makisi ya pezeka kuli inasala jo. Ufuno longa pola wakuchose la pogo. Pe ufuna kushaina wakuonongela show. Kumwamba ni kutali, basi ni polimba. Bati uziziva, mwamuna saa jimba. Bata upempele, vonse vizankalache. Mulungu sako na zapala za wante.
Mulungu kumwamba kulimwene ya lini. Ungankale na pla, ni kumana ya na yake.
Iwe osa wana, pitiliza. Witwishika, I dona, witwishika. Believe it's all. On the greatest song, top charts and we run the world. I'ma sing it like it's my last, 'cause man, this is the greatest song.
Way upcoming, humafuno blower. Skill iri full, una voice yo flower. Humafuna KP ya kakusaineko. Ma DJs pa radio ya kakulizeko. Die hopu yako yene iche kwa sila. Vama mivenze ibe maneyo kupunzi sila. Sisi njiwe guy, humafanika kushansha. Bati futi njiwe yo, sunga kulise malasha. Kustudio na kweve, wafuna five zari. Waficha, afuna cash boy mba vikari. Palasti, unasala che ulibe option. Wamboona mwanga jizea, napasa wina portion. Yako why vako sivichitika. Why so pirikita but still sivichitika. But uziziva mulungu sakona. Kala chena faith wanti ya za kuona.
Mulungu kumwamba kulimwene ya lini. Ungankale na pla, ni kumana ya na yake.
Iwe osa wana, pitiliza. Witwishika, I dona, witwishika. Believe it's all. On the greatest songs, top charts and we run the world. I'ma sing it like it's my last, 'cause man, this is the greatest song.
Lekani ni mipweze kwa kumbuyo for a beat. First time killer nani pangila po beat. Anaona potential so anani pasa chance. Yocha showcase talenti kumafanzi. Point in a prover, mchanga na panga. My shows in Izanda na crew na yamba. Mula, Baila, TAP na Juvik. Brisk na Nana, Yankala full click. Kansi vantu mitima zisiana. Uyesa kutandiza kansi nabo ba plan. Na diapu aso yanga yambu nkala one side. Vintu venze franga tambo sharing a five. We still the same people that kill a beat rest. Tikali vene vaja vemu na konda pa fest. Aso ya muhudu ndia ikali motivation. Kwela pake ame ndia pakari occupation.
Mulungu kumwamba kulimwene ya lini. Ungankale na pla, ni kumana ya na yake.
Iwe I don't know, we dream sicker. Believe it's all for the better. Now we on the greatest songs, top charts and we run the world. I'ma sing it like it's my life.